Si loo sugo lahaanshaha qofeed ee guryaha ayaa wejiga labaad ee diiwaangelinta guryaha laga bilaabay magaalada Baydhabo si loo yareeyo murannada dhuleed ee ka dhaca magaalada oo inta badan ka dhaca bulshada dhexdeeda, taas oo ay waddo waaxda arrimaha dhulalka ee dowladda hoose inay diiwaangeliyaan guryaha si meesha looga saaro in dadka laga barakiciyo guryahooda si loo siiyo lahaanshaha dhulkaasi. Kulamo kala duwan ayaa lala yeeshay gudoomiyeyaasha 10 xaafadood ee magaalada Baydhabo, dowladda hoose, waaxda dhulka, dowladda koonfur galbeed, guddiyeyaasha xaafadaha si meesha looga saaro dhibaatooyinka ka dhasha guryaha. Mid ka mid ah gudoomiyaha xaafadda Horseed, gaar ahaan Laanta Afraad, ayaa soo dhaweeyay arrintani.
In sheegada ku dareerta dowladda koonfur galbeed, khaasatan dowladda hoos ku dareerta, iyada nin kooyti walin war hayseena dhulkan may mahad unku biyay horta dowladda koonfur galbeed mahad yeelahay iskule walaahay ku higi mashruun hata nin kooyay oo iyaalkan dhalinyaradan wadaan dowladda hoos mahad yeelahay hata godob yeel leh daawan gelinta guriyaalka eed iyo boqolkiiba boqol meen aragay intii nadiif ahi dhabanku kooyan walaay war godoogi lagu goray beenbeenta ayay meelo hoob la kaga gor walaay iyo hayti in wax nagashadii badanayti geek walaa haqiiq ahaan hay waanan kama hadnagay in guriyaalkan mahadween leen oo arday sadalan kor meerahay sada iskoob sujo arday lan ku horseedahay sada lan diiwaan geliyahay oo dhibaatooyin lan ku horseedahay dhulka iskoob sujo eedan badan yi dadkii reer baadiyaalahaayeen bilidkii halka aruureen markan waliilay gabaanaha walwil buul taabsade taabshidaas dhamaati wali geekan kama hadlagaana dawladda koonfur galbeed iyo ardayada hoosanta ku jirto ardayada
arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay soo badanayaan isku qabsashada arimaha dhulka waxayna dawladda hoose kaalin ka qaadanaysaa xalinta khilaafaadkaasi.